CKMusicPromos.com.
Yeah.
Haxa, the number one producer.
It's double him did the beauty. Cook. One Africa. It hurts, you know. When you lose the one you love most, you know. Salache Maulis, you know.
Pameniti na yamba chabe wabuela waenda.
Wanisi ya mumisozi
bilamba vanga sifiza yuma.
Alachila kalipa
chachani niza kama vijani nilibenda mau yo kamba miso sisi kali siku kwa imenilila wameni tinayamba chane wapwela waenda
wanisi ya mumisozi
ilamba vanga sifiza yuma. Febuela, ole neti na yamba chabe, wabuela waenda.
Wanisi ya mumisozi,
dilamba vanga sifiza yumba.
Promos.com.